Brilliant like this. Brilliant could turn on a pain. I get like cool legit. Jigs lick was not dance. So he leave in him a chor. Billy chip out a chort. Kumba ungas on a chor. Billy booty at a talk. Gasa lick come a bagawa. Ninga ju hop on your tough. I'll spike up the leak. Hop up a do niki zama. Kichakani ni di saka. Nika pata nika winda. Mi ata squarada. Nilianza tu kuzina. Sorry, you run off with a laptop. Change the Bluetooth speaker. Then ka enda kwa kitchen. Ata noodles ali iba. Budi libi di me washa. Nidu letu ngi waza. Bile unga sa mishinda. Ata juwa li maliza. Ata nikipigia umbana. Teze tundo minasikia. Gasa metambulika. Bila lea masikia. Buda linjua nimepata. Bile nikuwa nasako. Ili bidi nimewasha. Benda letu nikiwaza. Story ilianza like this. Bile nikutana na pain. Haka ilikuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So ili bidi nimechora. Bile chipota chota. Kumba unga sana chora. Bile buti ata toko. Story ilianza like this. Bile nikutana na pain. Haka ilikuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So ili bidi nimechora. Bile chipota chota. Kumba unga sana chora. Bile buti ata toko. Shida buti alipo yoduri vizuri buti alibonda Buti akuliza mbona tumetoka yoduna na dema jichoka Kumbe ungesa kumajo juu sasita siku alitema mugoka Bile nilikuwa mangwadi ncheki yodema kidozi na tocha Ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha Vila na nyonya anapandisha Hakuna times ya alalisha budi ya mdaxi na tisha Sota kisonga misi kusoma Nika mchile likonda na kola juni lichoma Then kabonda then kitande kabonga Lakini kitanda ni siku mana ni baridi likwena ni gonga Judema li tumia betchi kubeba njumu na ngoza kikomba Dema li hepa na mali lakini aliseti bado nyongi moja Ratchet intention, shori emergency nyali nye chene Story ilianza like this Bile nkutana na pain Haka ilikuwa legit Jigs likuwa zina dance So ilibi ni mechora Bile chipota chota Kumba unga sana chora Bile buti ata toko Story ilianza like this Bile nkutana na pain Haka ilikuwa legit Jigs likuwa zina dance So ilibi ni mechora Bile chipota chota Kumba unga sana chora Bile buti ata toko Story ilianza like this Bile nkutana na pain Haka ilikuwa legit Jigs likuwa zina dance So ilibi ni mechora Bile chipota chota Kumba unga sana chora Bile buti ata toko